Fiona Dizzle.
Exclusive from Kwanza Music Blog.
Machine Touch.
Ine nineo wakule kafye. Freak Dizzle pangono njine pano. Iwe emu Dizzle kutulea. Music inaleta matasi yusi anako. 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 Inaleta faso. Sagala noti petulo ndivele shabulo. Freaky Dizzle pangono ndine pano. Ilimba hindi panga kupilinga na kuti alila inga na pilinga na lila taliga olo kususana. Ama lasti kutaliga goyana. Kuchikelo japogo siguno swena goditkola swena gonditinga mina. Mubili sununda upacho uyanda. Moye wangunda upacho uyanda. Yusigi ya katupanga kusondo gandini goyana. Nyama gandiyo ama kelo mendini kufina dini kusoba na mendini kuyana. Muhilimba swebo tujisi muzuga gojenjela gojilega kuzima. Kula gile bondi pendi nyetu bonega moya tusoba netu swangane. Mebondi wakulega bota. Freak Dizzle pangono ndine pano. Nineo wakulega fye.
Inareta matasi yo siana. Gino Spaki, Dimuji Lawajuwena, Zeb, I see you. Wajibwaja Masagala,
Hello,
Badicha Dipaya,
Bosele, Bosele, I see you.
Exclusive from Kwaza Music Blog. Don't see
Alo Maiko Teka.
Mebo ndiwa kuleka bota, nineo wakuleka fye. Freki diso pangono ndine pano, kie na yo. Alo kili ya nijigo mpapulo, kulusaga.
Mishin touch.
Freki diso on the beat.